melhor pá. Yo, yo, yo. Mama. Na jamani shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai. Na ndo maana sipati maoma wala bayutia. Na masela shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai. Na ndo maana sipati maoma wala bayutia. Nani kwanza chumbani ananipa, sebuleni ananipa, jikoni ananipa, kwenye kabati moya haina matata, haina matata, haina matata, haina matata, hiyo haina matata, haina matata, haina matata, haina matata, hiyo haina matata, haina matata, haina matata, haina matata. Yani kwanza chumbani ananipa, sebuleni ananipa, jikoni ananipa, kwenye kabati moya haina matata, haina matata, haina matata, haina matata, hiyo haina matata, haina matata, haina matata, haina matata. Yani kukukosa wewe basi naweza umwa, yani ugonjwa mapenzi zaidi ya corona. Kukukosa yeye basi naweza umwa, yani ugonjwa mapenzi zaidi ya corona. We kila mtu na mpenzi wake, anatamba na mpenzi wake. Yani kila mtu na mpenzi wake, anatamba na mpenzi wake. Oya shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai. Na ndo maana sipati maoma oma wala bayutia. Na machizi boti shemeji yenu ndo huyu anayenipa uhai. Siku hizi sipati maoma oma wala bayutia. Kwanza chumbani ananipa, sebuleni ananipa, jikoni ananipa, kwenye kabati hoya haina matata, haina matata, haina matata, haina matata, hiyo haina matata, haina matata, haina matata, haina matata, yo 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 mama. Ula ula oya usimzala ukisa kibonge ndo ananipa miunofe. Oya we usimzala ukisa mwembamba ndo ananipa miunofe. Nasema usimzala ukisa kibonge ndo ananipa miunofe. Oya we usimzala ukisa mwembamba ndo ananipa miunofe. Baba jamani ananipa, 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 milu ananipa, 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 ananipa. Sema we usimzarau kisa kibonge ndo ananipa miunofe. Oya we usimzarau kisa mwembamba ndo ananipa miunofe. Jamani ananipa, 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 ananipa. Ana ni pana ni pana ni pana ni pana ni pana ni pana ni. Ayo Mr. Jenny apa Mahu Yogo Momo Weki sepeoji ana kusalimia blaza party. We Dr. Mzuza Nene Jenny kumadora. If you alone, I'm going to sound it.